E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero o te wā nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. E whai ake nei te iwi, he maha a ngā oritetanga i Wainginui te iwi Māori me te iwi Taketake Emirati o te kotahitanga o ngā whenua o Arapia, a hakoa te angi tūtanga o te pau matakana kei te hoki anō rātou ki te kōti, ki te pakanga, ki te mana tū hauora me ngā hā kinekina, e whai ake nei. He maha ngā oritetanga i Wainganui te iwi Māori me te iwi Taketake Emirati o te kotahitanga o ngā whenua Arapia. Ko ia rā tā ngā rangatira o ngā taha e rua i te wā e hui tahi ana rātou i tēnei wiki i Dubai. Hei tā hoturoa Barclay Kerr, mātanga whakatere waka kei Dubai e whakakanohi ana ia ngai tātou. Ko te hongi he orite, ko te mauri ora he orite, a ko te whanaungatanga i mui te pakihitanga, te tahi tikanga a tātou a rātou anō hoki. Ahakoa te angi tūtanga o te pou matakana ara o te ratonga e whakahaere ani a whānau ora i tika a Māui. I roto i te kōti teitei i te tīmatanga o te marama nei, hei tā te tāhuhu rangapua John Tamihere kei te tatari tonu rātou. Kia whakatutuki i te manatū hauora i te whakatau a te kōti me te tuku i ngā raraunga hauora Māori kia rātou o te pou matakana. Hei tā John Tamihere kei te kaiponu tonu te tumu hauora o te motu a Ashley Bloomfield i ngā kōrero nei. Hei tā nā nō hoki kei te tūkino a Bloomfield me te manatū hauora i te wawata nui kia kano ārai tia te iwi Māori i mui te krihimete. Hei tā nā kei te rūkahu a Bloomfield ki te hunga pāpāho ia te rā me te kiake ki a rātou ko tukuna ngā kōrero nei ki te pou matakana. Engari he rūkahu katoa era, nō reira hei te 25 o Noema nei ka hoki anō a te pou matakana ki te kōti. Hei tā te minita whakawhanake Māori a rā, hei tā Willie Jackson o Ngāti Maniapoto. I ngā rā tata nei kua rere he kupu whakaweti ki etahi kai tōranga pū, a rā mo te āhua o tā rātou whakahaere i te motu i raro i te kōwhiori. Hei tā na he uua te whakahaere i te motu o tira te noho kā wanatanga i te wā o tetahi mate uru tā puta i te ao, a kā rea nō tātou kia pēnei i ngā wā o mua mohoa nei. Hei tā na ko te mea nui kia kōrero tonu, a hakoa te riri kei Wainganui i etahi. Hei tāna nō rā hoki kia maumahara tonu tātou katoa, a hakoa he kai tōranga pū rātou he tangata tonu. Nā, kua whakarewa hia te pai tukutuku e whai ai tātou i wā tātou tohu kano ārai, engari i tapepe taua pai tukutuku i te ata inanahi i te tini o ngā tāngata e tono ana i taua tohu i te wā kotahi. Hei tā te kaiarahi i a actor David Seymour i te kāwanatanga te hia marama ki te whakarite i ngā tukanga mo tēnei Rauemi Hall o tira ki te whakapakari i te pai tukutuku mo te tini me te mano auware ake. Nō reira hei te 25 o Hakihia ka wātea te hunga o Tāmaki Makaurau kua kano āraitia, kua puta hoki te ihu i tētahi whakamātoutou kōwhiori ki te wehe i te whaitua nui o te motu ki etahi atu takiwā o tēnei whenua. Arā ki te hono anō ki ngā whānau i te wā o te krihimete. Ka mahitahi ngā prihimana me ngā iwi o te tai tokerau ki te chaki i te pātanga ki tērā pito o te ika a Māui. Hei tā hone harawira o te tai tokerau e aroha ana ia ki ngā iwi o te tai tokerau i te mea i tēnei wānei nā te noho wehe o Tāmaki me te tai tokerau e ora nei ngā iwi o te nota. Engari ki te turakina tērā wehenga ko Waikararu ko ngā iwi o te tai tokerau kaua ko te hā rakerake o Tāmaki Makaurau. I hoki anō ngā tamariki o Tāmaki Makaurau ki te kura, mai te tau tuatahi ki te tau tuangahuru, mo te wā tuatahi i ngā wiki 13 inanahi. Hioi e tino whakatūpato ana ngā kura o Tāmaki i rungi te mōhio kei ngā hapori tonu te ngāngara kōwhiori. Hei tā Carl Vaso o te kura tuatahi o Rowandale, i te hī amoamo ngā tamariki, i te āmaimai hoki ngā tamariki, i te hokinga ki te kura, engari kei te mahi nui te kura, kia haumaru tonu ngā tamariki, ngā kaiako me ngā kaimahi kato o te kura. Hei tāna, koe whakatau etahi whānau, kia kaua e tuku i warātau tamariki, kia hoki anō ki te kura, me te aha, kei te pai tonu tērā ki te kura, engari kei te kōrero tonu, te kura ki ērā momo whānau. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website bsa.govt.nz.
Yangi tū te hokinga o te uri o Tainui, ara o Winston Reid ki te papapoiwhana i te atai nanahi, ara nāna te kapa o mā i arahi ki a toa rātou rua ki te kore, ki a Gambia i Abu Dhabi. I pai te mahi ārai a Reid ki a kaua Gambia no te whenua o Āfrika e whaipiro, a i te pito o whakatorotoro te toki nei a Chris Wood e mahi ana i tāna mahi. I te rere petapeta ngā mihi i te kaiako i a Danny Hay ki a Reid i tōna kaha pirihonga ki te kapa o mā. I nāia nei ka tahuri te aro o ngā oma ki ngā kēmu o tēnei pito o te ao a te marama o Poutū te rangi e uru atu ai ki te whakataetae ipu poifana o te ao. Koe rā ngā hā, kine kine e te iwi, kia ora tātou.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.